Yeah, nikaambiwa say like let's agree to disagree. Mm. Then kile msali ni bamba nao kaniambia like yes. You might think what you think, but I'm here and I know this is one of the safest countries in the world. I was like, nope. No. Your country. Because you take a shootout flani ki happen kwa gas station.
Yeah. When I go kwa gas station, damn. Is something totally different from just anywhere else. Petroli. Kuna petroli, kuna nini. Alafu ni wase wako na wanazita Dracos. What are pistols? They're called Dracos.
Mm.
Izo burungo kubwa kubwa.
Ekonene. Episode 306, tukisema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend, sindio?
Yep.
Yeah, alafu vile unacheki jo, kuna njeve jo, yeah, Nairobi, yeah. Haicheki na sisi.
Hata siku wana taa kujua hii mbrungo ni ya pink.
Eh, lakini msee ametry craft ati ni nini andiko na pink one, msee na shida zake. Kuna zile waga like, eh.
Yeah.
But hey, nakaa tumego back to hoodie season,
yeah.
Sindio?
Yeah.
Alafu, saizi pia nile time ya pia kuwa careful. Kuzumecheki, imagine enda na hatu jo.
Manze.
Mm.
Alafu kuna zile ma drivers kutu arrogant, yani zina, I don't think I can even call it arrogance. Kuna ingine ni ujinga.
Yeah.
Unaona kabisa hii ni river.
Mm.
Kuna maji mob, we bado unafikiri unataka kucross.
Mm.
Na kuna hatu. Unajua ukiwa peke yako, we enda.
Mm.
Lakini ukiwa na hatu, maze fikiria.
Yeah. Kwa zinafikia saizi itafika hiyo level ya every time basi imeenda na watu ika hiyo river inafaa kuwa inapatiwa jina, inabadilika hata jina.
Yeah, exactly. Yeah.
So nasikia hii barabara inaitwa Josephat Mwendwa. Josephat ni nani? Alikuwa anajaribu kupita hapa ukiwa na mvua ikaenda na yeye. Then after time una napitia nasikia tulibadilisha jina. Sikizi ni na Hashon.
Yeah.
Yeah,
ndio kwa watu waanze kuogopa. Kwa sababu watu wanafikiri wanaweza pigana na hii maji.
Yeah.
Funny.
Hey, kuna nini jo, like, kuna level mtu icheki gitu hivi unasema zi. Kaa kuna hii lori ilikuwa shared, I think ili angushwa, ilikuwa on Friday maybe. Yeah. Ilikuwa try kucross pali.
Yeah.
Wasu wanaona vizuri kabisa. Alafu hata lori kishanza kutani, bado raya ziko.
Bado ziko hapo ndani.
Alafu unacheki kuna wasu walikuwa na cross the same river, kama maji mwafikia sijui level gani. Afadhali sata ni cross na migu, tano niweke kwa gari kwa na gari.
Yeah. Yeah.
But pia imefikele level kaa, if there's someone, somewhere else unzalala for the night, just
yeah,
lala
just hata kama unless uko kwa mali tuseme mali ni national park mali,
yeah,
mali lions inaweza kama usiku
unaweza
mkiwa kerende mko waseka 20 ndio kutakuwa na baridi the whole night.
Afadhali malaria kushinda kudrown jo.
Kudrown maze.
Afisi maji za Kenya jo waga.
Noma.
Endapo jo una drown jo na notice jo na kula shonde ukienda. Because maji pia ni chafu.
Ni chafu,
like, it's not clean water. It's not what. So
the other thing I've seen guys doing, okay, it's probably one of, si efficient sana, but nimeona wase fulani wana try TZ. So umko hii side ya river, na mnataka cross to the other side. So kitu mnafanya ni kaa kuna miti hii side mnafunga kamba kwa hii miti.
Oh,
yeah. Right? Kamba nini alafu mwisho mnafunga mawe. Mnarusha mawe to the other side.
Oh, okay.
So if there are people on the other side wanachukua hiyo kamba wanaifunga tena kwa miti nyingine. So mtu mmoja mmoja akitry ku cross at least una cross kama umeshikilia.
Okay.
Hiyo kamba.
Okay. Yeah, cause kumekuwa na hiyo. So na hope tu mti yako sika ile anime. Ile ya Moyave ile ya Sakaja.
Maze. Hiyo pia ilienda.
Yeah, but pia Sakaja ame have a rough week, eh?
Yeah.
Kuzo sawa amekuwa wakimtandika sana.
Wakimtandika sana, yeah.
But still talking of kutandikana, kuna hii video ilikuwa ina go round. Ilikuwa ni ya, ili happen masai za South Bay. Kuna dema aliamua kutandikwa akiwa kwa balcony.
Yeah.
Alafu, hii sasa ni ujinga na shindwa nayo. Because, I don't know, ile kitu, na hii kitu wana mublem Hollywood. Like, nafeel ni kama liberal media ya America.
Yeah.
Imekaa mikadanganya madame juu ya this new world where real men exist. Wajua inakuwaga hivyo? Like, inakuwaga like, dem kaa huyo one day, akishamaliza na ira ya, ataka, I'm like, I'm ready to settle.
I'm looking for a real man.
I'm looking for a real man. Alafu takuwa like, you know, are you the one who used to get dinured on the balcony in South B? Like, yes, a real man will see past my past. If you don't see past my past, any massage, when it's not joking, it's a bullshit.
Oh, kuna kuwaga na hizo.
Yeah, kuna kuwaga na hizo. A real man will.
Well,
yeah, so mi usama gapo mi si real man. Hatu kuna tandikwa kwa corridor.
Yeah.
Yani, kwa balcony.
Yeah.
In the age of smartphones.
By the way, alafu saizi kuna zoom za ajabu, although simu ya huyo mse ilikuwa
ilikuwa poa sana hata kuza tuwezi ona huo dem sura
yeah.
Ilikuwa simu mzuri,
ingekuwa ako na S24 fulani,
si ndio? Zoom ni times
100 100 yeah.
Unaona vizuri kabisa,
vizuri kabisa, no pixels nothing.
Alafu namtumia employer yake, unajua hata the employer will fire you like that's how much this shit is expensive.
Yeah, some of these things, why? Anyway,
have what's fun with other people watching. Like, mimi jikwa mimi nataka gatu ile peke yangu, naweza niki have a bad night zile za opo sorena imetoka haraka, no one knows. Afu usha notice, dudes are so bright in quotes, you never see the dude. Madem ndio
anaonekana,
cuz madem are trying to prove point.
Oh, yeah.
Dudes, we are not trying to prove
anything. So the other thing is for me siko ubaya, but hii ni kitu hata mali naishi nimekuwa niki have a struggle with with some of my neighbors. Hizi balcony, hizi chuma waga zimeko kwa hizi balcony, hawa watu waga nazi trust aje?
Waga nazi trust.
Watu waga nazi trust, yani kuna neighbor wangu, I think amehama, but ni mlami flani. Alikuwa naonaga tu, maybe ni mtiaji flani, kwa zitu likosa najua vile. Watu wake mazee wanakuja kwa balcony, kwa hiyo chuma, na at least hao yangu zimefunika mpaka juu. Ya huyu mother ni halfway. Afu watu wake wanakampaka hapo mwisho wanacheza. Hapo hivyo na mtu wake mmoja I think ni yuko on the spectrum. So hako na watu tantrums, wengine anazushiana na house girl. Unamcheki kwa age mazee hapo ya hiyo chuma.
Slogan?
Mimi niko 12, yeye yuko 11. So namuonaga down hivi kiasi. Mazee kuna siku nimemzushia yani, tena afa ananiambia thank you. I'm like, bitch, I don't want you to tell me thank you.
Yeah.
Toto hiyo kwa dirisha. Anyway, at least nimeona nikawa mehama kwa sababu naona hiyo iko empty. Cuz amekuwa akinipatia stress. Unajua kuna vitu zingine mimi sitaki kuona. Like I don't want to be traumatized.
Yeah.
Toto iko. So wewe uko pale mazee unapokea kwa balcony and then huo mse ako excited. Uwezi mwambia hata stop.
Hata si demo nyenye ndio anasema hada.
Alafu unajipata
nyoa wewe. Chape hivi. Si? Si mse anaiua though to dem ndio. Dem ndio ataenda. Alafu alafu anje itaini za kwa confusing. Like when you like kumekuwa na floods, kuna rain. Unashinda what's that wetness? Oh shit. So na hope utakuwa umetoka kwa njia kabla afike chini.
Afike chini.
Cuz dem kawa mimi atasiwezi try kunini. Alafu sasa yuko hapo ameanguka, yuko ndeve, lazima watu akam kumfunika.
Kumfunika. Yeah. So, it's just wacheni vitu zingine jameni.
Kuna vitu watu walikamkutanganya juu excitement. Mimi sijui excitement natoka wapi. Lakini still mimi naenda kusema like madam, hii ni advice yani kwa ile wanafaa kujua from men. Si historia ku get advice about men from women. Kuzo jenoga disadvantage ya madam. Hupataga advice juu yetu kutoka kwa like that real man in quotes. Hakuna msee anataka dem atakwa kimwambia in my past niko na dinywa kwa
balcony.
Kwa balcony. Hakuna msee anataka hivyo.
Yeah.
That's just too much. Like are you you nika ku date ka porn star fulani. Which ni nene. So kulikuwa na hiyo ya balcony, alafu kuna nyingine uko unanishtua juu yake. Msalipatikana.
Msalipatikana kwa nyumba ya mbaba. Vile wanazisema. Mbaba analipia mtu rent. Msaka aka invitiwa hapo na akakubali kwenda. Wacha wababa wakuje. Sasa mbaba akukam peke yake.
Akuta na mwenzake.
Alikuja na mwenzake.
Yeah,
mazee aliharaka kisha yako kwa boy. Niko na kaone huruma lakini ile
kushikilia window.
Yuko, ile kitu nilibamba kwa hiyo story yote ni wakitoa huyu boy wanamuuliza sijui nani analipa rent. Alafu anambia dem harakisha tuende. Sijui walikuwa wanaenda wapi sasa. I think ni lease imeisha. So wanatoa dem kwa nyumba au something. Sio kumbuka akimwambia harakisha
tuende. Sikuwa na understand hiyo part. So nika
boy anafungaza mlango.
Alafu pia yuko lucky pia cuz that dude hapa Kenya ukichapwa place kuna balcony unazarushwa.
Unazarushwa.
So kuna like a lot of dangers zile
za. But the only thing I'm saying like siko ubaya but au mababa as much as ndio wanalipa rent. Hiyo ni assault. Wanafaa kushikwa.
Wanafaa
kushikwa. Because the thing is, boy aliinvitiwa. Hakuna mahali imeandikwa eti, hey, niko na boyfriend kwa kichwa. Ama kuna mtu analipa. Ndiyo najua it's a risky thing we do. But once umepatikana, pia lazima ujue the law is on your side. Wewe uliinvitiwa. Hata kaa ni chai ama whatever. ukaingia kwa nyumba.
Yeah. Afu mbaba pia juu ejo. We just don't move our waist like we used to. Najua ile, like ukiwa in your 20s, you have a point to prove. Yeah. Ukiwa like in your 30s pia at some point.
Yeah, just pay the rent.
In your 40s, inafika gele level ya iko nene ejo. Whatever you get is what you get.
What you get,
yeah.
So, wezi expect aka kademka baki na wewe. Na kana need some excitement. This youngin over here can do it.
Yeah, right, yeah. In a 20s jo imekuwa ikiwatch vitu za ajabu huko. No did he go ready ada ku lick grass. Unajua kuna raha kaa hizo, always compete na raha kaa hiyo. Unajua there are dudes who go all out. Alafu yeah, kuna sisi wale tunakuwa gari sawa. So lazima ujue ukishafika the mbaba level unaachia. Eh, but watu wana risk jo cause hii bado mu insist historia maboy kuishia kwa keja madem. Na hii bado utapata ni maboy wanapatiwa advice na madem. So dema nakuambia zile za the modern woman, you can is go to her house.
Yeah, she's independent. Yeah. It's her house.
Unafaa kumuliza like your last boyfriend. Kuzunapatanga ile shit ya he's crazy, deranged. But araya fulani imekubali kudedi jo. Yeah. Jia dem.
Exactly. Yeah.
And that's a dangerous dude. Alafu of course one of the things that tunashare na TZ size in the floods. Floods kumechikiko kuna vile zinapeleka vitu. Nishiki sijui Bagamoyo.
Bagamoyo.
Kame. Yeah, umechikiko floods za Bagamoyo.
Yeah. Mimi jana niliyafu kupigia bro simu yani nimuulize ni aje uko wapi mali huko. Kaniambia huko bado kuko sawa. Lakini huko mafuriko yapo.
Kusume chiki ni the whole world basically.
Yeah,
global warming.
Kila mara, yeah, global warming.
Kusume chiki China. Nime chiki images zingine za China.
Yeah.
Oof, magico.
Yeah.
Kwa level lingine iko high kabisa. But still to stick na TZ, kuna hii story na Nel kwa medu, Ahmed Nasir. So Ahmed Nasir, naka ni mse wetu, jo ni key smart ya Arsenal. Chiku msa li post picha ka akingoja game. Ali enda study mapema mpaka best yake Willian na Mulza. Eh, budo umefika mapema aje kwa. Have to katandika jo nini 5-0. So kuna hiyo but sasa nini? Kuna hii story alibaki ameandika that he have actionable intelligence that the fake fertilizer was manufactured and procured from Tanzania. So aliandika hivyo akabaki amechallenge waziri wa kuja kwake kama wana doubt hiyo story. Alafu mse wa TZ anaitwa Hussein M. Bashe. Inasemekana ni a minister. Don't know if he's minister of agriculture.
Yeah.
Ndiye akasema, brother, is this comment intended as part of the usual banter between Tanzania and Kenya? Or are you serious? Tanzania is not connected to any fake fertilizer scandal, so please do not associate us with the popular hustler culture. You know, feel like I'm an attack on the country. Sindio?
Mzee, na vile anatumia hiyo diction.
Yeah.
Inakaa si mtu wa si unajua mambo ya kimtandao wa Afrika wewe si mwa Afrika mwa Afrika unajua mambo ya kim mimi niko afikiri ni mtu wa mtandao huyu ni mzee anakaa amesomea either hapa Kenya ama juu vile anaongea hivi ainikalini ni mtu wa bongo anaonekana tu ni mzee wa hapa hivi.
Alafu umecheki hii time aliandika hii unajua nani yuko TZ alikuwa anaenda TZ the same day
nani,
Ruto. So sijui kaa alionyeshwa kambua we do not associate with the popular hustler culture. Kwa sisi raya ni mahustler umecheki like hii cabinet ni
mahustlers
like hizo maskandal
ni mob.
Alafu sasa Nairobi kuna the hustler governor
hii
raya inatandikwa everyday juu ya corruption haijaitokea akazusha juu ya corruption she notice like you tandikwa juu ya corruption na fake degree corruption fake degree. Never comment.
Yeah, kuna siku mazi alikuwa anatandikwa na Gashagwa. Gashagwa anaambia rezo maze imefika level wewe ndio utafaa udeal na hizi vitu juu wewe ndio mwisho siji nini nini alafu anasema hey, if we knock out everyone with the fake certificate will knock out at least 10,000 people and that's enough money going back to the wage bills jini nini so eti kama mtu ako na certificate ya inaitwaje River Road ama Uganda. Like
kwa sababu Uganda hiyo ni personal
alafu best yake ako tu hapo amekaa tu hapo chini anasikiza tu kwanza yuko kwa simu. Hiyo siku niko sure hakuna kitu alikuwa anaangalia kwa hiyo siku.
Ilikuwa tu anajua. Alafu alikuwa anajua tu wasio wanamngoja. Raya yake kina Gabriel Oguda za will be there no matter what. Unajua sinakuwa gapo just niende.
Mazee alikuwa anatandikwa. So at some point at least mazee sabidi usimame ujitete.
Yeah. Because mm. Kulikuwa na hiyo open letter to Sakaja mm. ilikuwa ya DBK ya. Yeah?
Mm-hmm.
Afu kitu ile ni bamba ni of course akaandika zile za I acted for our kaandika wase wote
mm.
then a city hall wasn't paying my fees suo moto
mm.
I ceased being a lawyer for Nairobi in 2018 ni suo moto inakani promptly eh?
Mm.
I'm thinking eh
vitu za nini za
hizo za law
za law nishasikia nani akiongea akisema alikuwa muite ni muite ndio
mm.
yeah, I think muite
ndio yeah ashe tumio suo moto sio
sikuwa anajua namaanisha nini.
Alafu sasa kitu ile ni mama na hii open letter ilikuwa part 5. Mm. Na hii part 5 ndio nasemaga
mm.
umse anafaa ku come out. So mm. number 5 ilikuwa you pay legal fees to those that give you 50% of it.
Mm.
You pay other contractors and suppliers who give you up to 30%.
Mm.
You approve building construction to those that allocate you floors or apartments.
Mm.
This is where the problem is.
Yep.
Unajua? Ile wasa wanasema who allocate your floors or apartments alafu you never come out kusema eh hakuna I don't take a floor sina apartment
yeah.
Inasemekana uko na account Somalia you never come out to deny
mm.
what is going on, this is a lawyer na ndio lawyer asema uko na floors or apartments
ako na evidence beyond reasonable doubt
yeah
jua najua what can come is of defamation or some shit like
yeah,
that
yeah 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 so. But hii imenikumbusha story fulani mm. Sitataja hii county lakini nagesu utajua hii county jo mm. kuna county fulani hapa Kenya inajulikana kama county ya kimafia mbaya
mm-hmm.
Na hii county inajulikana kwa nzapata mihadarati na vitu kama hizo
mm.
So apparently kuna building fulani ukishia huko mpaka leo
mm.
utaiangalia haijamalizwa
mm.
na the reason hiyo building haijamalizwa ni juu pia this governor alikuwa gayo place aliambia wasi walikuwa natengeneza yo place ni aje
mm,
lazima muniachie floor za juu hizo za kina penthouse
yeah.
Wamsa akasema zi
yeah
wamsa alisema ukitaka hizo nini Kajitombe Street
yeah
upi wamsa akamwambia ndio kitu imalizwe ni Kajitombe Street so kukakuwa na hiyo standoff
mm.
So hiyo building haijaisha mpaka leo
mm.
But now the more interesting story ni story moja tuliyapatia gawase hapa mm. Ni story tulipatiwa kwa tumeshia hizo sides tukapatana na boy fulani
mm.
So boy akatupatia story ya vile hizi raya
mm.
Kuzuo msee sinajua yeye na bro wake niyo wasawa tight sana mm. na bro wake anakuwaga mtu shedi shedi
mm.
So nikushua sekadha wa shaa guest na bonga juya nani
yeah.
So hati kuna time wamechapa deal na msee fulani uo msee akualetea do
mm.
But ni raya inapenda nyese so asejo ukitaka kujua ni vile Kenya ni kimafia hizi
mm.
raya juzi litumaga dem aende akatia hii raya
mm.
Wakikatia ikakatia ikambua sasa tuende kwa room
mm.
Eh, kuishia kwa room. Kuishia kwa room, ila ilifungua mlango hivi.
Mm.
Sikuna giza.
Mm.
Inatafuta nini washa light hivi. So by the time nafungua mlango,
mm.
dem ashafunga na akaishia yuko nje. Nika imefungia dem nje. Kufungua hivi na cheki napata raya tano jo na ziko ndede. The next thing ni msana anapiga nduru jo amefunikwa mdomo jo. Akambo ile do ulichukua yetu I enjoy. Lakini ndio you enjoy, we want you to earn it. Msejo alichora namba 7.
Oh, fuck.
5 dudes at easily zili piga gari la moshi kwa ira. Alafu after imade kama but ile do ulitumia. Au tusiturudishia tandururu. Wenda sasa uishi vizuri. You've earned your money.
Holy shit.
These dudes ni gangster
kwa injani. And perverted and
like all the things. Imagine. Ndio basi mambo ka wash wash msana samati hey, zile raya unaenda nazo wash wash si raya za kawaida
yeah
yeah you'll get the wealth but will you be able to live with it
yeah
yeah tu msali tandiko alafu unajua nini hizi mm. raya juzi kwa na Viagra kwao ni nini ndio just in case the street nurse hey dude he let down Viagra
kwa autopilot
eh nitakuwa sealed enough feel eh atira ya joili ilishanga
oh, shit mm. That's disturbing
eh ile hizo raya mbili mtu amesigi nazo tu you like kipatiwa story yo building ndio
mm.
tukambwa now the rest like hizo so kiwachezaga
so sure that's like the tip of the iceberg like hapo mm. hizo ni zile watu wanajua
yeah.
I'm sure kuna zile watu hawajui
alafu mm. unajua ile ni ile your place na je then ward na kongo utafirwa.
Mm. Oh shit.
So yoga kufira
ni don't give too many clues mwa. Niko kwa hii couch. I don't want to be part of this shit.
watu wanacheza, watu wanacheza. Kuna zile stories mtu usikiaga hivi. Yeah. So stories za washwash watu wachane nazo.
Wacha tu nazo.
Kuzitikia pia ile story ya kale ka boy kwa nitwa, ni ubage ama nani?
Yeah, boy, kale kalipa kwa forest sijuko.
Uchikia alikatwa deki.
Yeah.
Alafu ati according to forensics, alikatwa deki akiwa alive.
Akiwa alive.
Yeah,
how sick do you have to be like me? Oh man.
Lakini kitu ni watu wajue tu, don't go for quick money. Now this one even goes to girls. Kwa sababu pata gadem ana hang out na kimse kitegi. Alafu anafikiria it's all good. Unacheki ude mwingine pia alinini ana dedication wa Nigeria. Like yeye plus Nigeria walikuwa na yeye. So Nigeria alidedishwa na ude mpya kadedishwa akasetiwa kwa magunia.
Okay.
Like hizi story jo, like don't usimess na hizo nini. Yeah, it looks just easy and it looks all. Yeah.
Just look for your money. It ikuje pole pole but your nini is still intact.
Okay. The only thing ni semekao kuna vilonza chukuyo do alafu naishi place ka states na utairudi Kenya. Ama unaishi place ira hezi kama.
Hezi kama.
Yeah, lakini no ishi third world flan. I'll see you again. Because states is raya pia uogopa. Zizi raya waga zina live hapo very close to nini states waga tricky. Because enda pale joshi kwa some racketeering charges shit.
Yeah, yeah.
Na story yako ibaki imeenda hivyo. So yeah, so niko sure watu wamejita.
Okay, yeah, mimi nimeogopa sasa. So.
Yeah, yeah, wow. Yeah. Just there are people to mess with and people not to mess with. Alafu talking of drugs, jolichegi hii story ati kuna ka boy fulani aliarrestiwa na 417 grams za kokaina zilikuwa worth 1.8 million shillings.
Yeah.
Alafu alikuwa amezivaa au ameharibu kiatu akazikanyaga. So hii story vile ulisikia, what first comes to mind?
Okay, me first of all, and I hate the fact that kwa airport like watu wanatoa viatu na the other people causing this. Of course ni kale ka uniboma.
Yeah, yeah.
Ndio kalikuwa kwa kwanza, but saa ikikuja sana kwa cause sisi tuko nafikiria ya nini ya kuweka bomb kwa viatu ni mostly international flights. But sasa ukianza kuweka drugs kwa viatu inaanisha hata local flights ikitoa itawaisha, bado tutaanza kutoa tu viatu kwa airport. That's number one. Number two, if you're going to start dealing drugs, don't do something like it's going to give you 1.8 million because you can't break yourself out
unless you need dollars.
Yeah,
I think 1.8 ni nini,
shilingi
ama dollar.
You ata karao kimwambia okay take the one, I'll take the 0.8. Yeah. Ata kwambia zi.
Yeah,
hizi ni ndogo ndogo mazao cheni. It's not worth it.
Alafu boy, unajua nini? Ya kushikwa saizi yuko held at the airport, but alishikwa kwa Amoyale Nairobi bound bus. So alishikwa kwa bu. So ina maanisha kuna Riley snitch. Like raya zingine jo. Cause hakuna vile makarao atajua atiko na nini kwa kiatu.
Yeah,
unless kuna raya tu ili snitch.
Yeah, hiyo ni kusnitch. Unless kaul kwa umepita kwa border fulani ya between Kenya and some country because wako na madogi saa hizi.
Yeah, yeah, yeah.
Bagi zangu mazeo usnifi wana dogs, yani hapo na manga.
Yeah.
But kaul kwa tu ni hizi mabasi za kama Nairobi, hiyo ni mtu ali snitch.
Yeah, alafu lijo ni doki dogo. 1.8 million shillings, diyo na lose freedom yako hivyo.
Freedom yako tu hivyo. Kwa hiyo hata hakuna karao utambribe. Hata ukimpatia zote. Afu sasa chukua hiyo 1.8.
Afu Raheli make sure pia ni tutuvia tumechapa. Yeah, tunakaa tumechapa chapa hivi but you like najua people are trying to hustle so muone aga seka huruma. Najua cause you're trying to hustle. Asa sana hope, hiyo time na hope si ati hii inaenda na hope ilikuwa inaenda nje ya country. Kusikia inakaa kutumika hapa Kenya pia sipo.
Pia ni blanda pia.
Kusikia sikia Mombasa kana nukaga.
Wow.
Kuzirayo tumiaga hizi shit.
Mombasa na I think Dar es Salaam to some extent. Yeah.
Hizo coastal nini?
Towns and cities,
yeah.
So is it kuna like one of the biggest rehab centers ziko huko hivyo. Alafu a lot of this, what do you call it? Ma specialists wakupatia, wakukansel watu. Hizo vitu saizi mekua like a big deal in TZ. In Dar es Salaam, I think.
Oh,
yeah. Kuna rehab centers, unaenda huko, mseo. kuna zingine Arusha, where someone, but zile za Arusha, kwangu zikuwa zinanikalia comedy, because wasi walikuwa na come rehab because they were using weed.
Yeah.
Then mseo anapatia na hapo testimonials. Wakati iliaza kuvuta bangi, sujui nini, so story mingi, like, dude, man, I know people who smoke. Get the fuck out of here.
But so the weed Africa waga imepatiwa disrespecting him.
Nyingine. So kuliko kuna, I swear I wish I could find that video. Kuliko kuna video fulani Arusha. So wanakuwa organize ma meetings, so it's like town hall meetings, yeah, where, yeah, people are discussing like effects of drugs kwa community nini, yeah,
mihadarati,
kuna, mihadarati,
yeah,
kuna kimse fulani hapo kibabu kizee kila wika vile
dilivuta
zii, yeye si anavuta, yeye ana advocate for ma wapewe mpaka fertilizer za kupanda,
yeah,
kwa sababu anasema yeye watu wanatoka sijui wanatoka Uholanzi, wanatoka Afrika Kusini, wote wanasema hii bangi yetu ndio pokri na zote zote duniani,
yeah.
Kwa hiyo inamaanisha mbona tusitumie kama wajikoli like,
yeah, kutengeneza
dope, exactly, yeah. So out of the whole nini, mavijana wasichana wadogo wote walikuwa on some dumb shit, the old guy is the one talking sense, yeah, according to me, cuz it's like this thing. Okay, if you don't want people here to smoke, that's cool. But it's a source of income.
Let's sell it.
Export it. Because guys are like, experts are coming from like other countries saying that this is the best weed in the world. Nani kabau mazini kazee kameshika mpaka fimbo.
Inakuonyesha, because tuna need kutoa hiyo attitude. Yeah. Your attitude ya weed, sijui fanya gani.
I'll go search for that clip.
Because siwezi kwa surprise kale kabuda tulibonga juu yake last week, kale kumuingilia kuku.
Kwa?
Kwa lengo la kujiridhisha kimwili. Na sikia raina jita, nilivuta bangi. Like a Buddha's. But that's how much tunakuwaga tumebonga shit juu ya weed.
Yeah, weed bonga imepatiwanga negative connotation Africa.
Yeah.
So, kuna country ingine pia imelegalize saizi, I think. Which country? Damn.
Yeah, but si Africa?
No, not in Africa.
Okay.
In Europe, wamelegalize ile design. Up to Germany.
Helko Germany?
Yeah, Germany.
Okay,
yeah,
okay, okay.
You can walk with up to a certain amount. No, kosao.
Yeah, okay, damn. So at some point, you're going to some dude somewhere at a Mercedes-Benz factory, like Hyon.
You go Hyon.
Yeah, but Germany ndio country moja mufa indikiwa fascinating sana. Because you try to imagine ile, either the Autobahn, where hakuna ati maximum speed,
yeah,
na bado kuna less accidents than Africa.
Africa, yeah.
So inakuonyesha, I think most accidents, because most accidents zetu zinakuwa head on,
yeah.
So inamaanisha it's just about wase ku switch lanes,
yeah.
So as long as everyone sticks literally, if someone stick to your lane, tuko sawa.
Tuko sawa, yeah.
Yeah. But hii ujinga mafala kutoka kwa lane anakuja kwa ile nyingine anakuja, hiyo ndio ujinga tuna need ku stop,
yeah.
Mafua sana kwa gana haraka zingine, ushaona gazi leo na watch clip kwa internet na chiki msame try kuhepa hivi afu akaingia katikati ya gari hili then the next thing you go unashindwa
alafu wame cause ki pile up, so all the other guys who had nothing to do with it wamejipata hapo,
yeah. Afu maybe your time Rae amepata ma injuries zingine zile azijuani,
yeah.
Watu wa Ghana wanatupa mbao kabisa, but kutoka Kenya acha tuende kwa the country like come to East Africa uchoma kabisa, of course Uganda.
So yeah, my country,
yeah. Ulitegea the Ugandan female MPs ask for an in-house salon to be opened at parliament to boost their participation, yani Africa jo
hiyo ndio kitumio ushindwa. Like I totally understand what they are trying to say and what they are trying to do,
yeah,
okay. But kuna vitu zingine si lazima uzilete kwa parliament ku discuss hizo vitu. Mkiwa kwa hizo group zenyu sijui tea parties nini nini, you discuss that and see if there's a possibility. Don't bring it to the floor. It's just embarrassing.
Yeah.
I understand like you need, maybe you're trying to save time, if there's a salon somewhere nearby, we can do this quick nini nini, sawa. But don't bring it to the house.
Yeah.
That's hata sidhani kama wazee wamesema wanahitaji barber shop huko hivyo. Unacheki?
Yeah, it's
ridiculous. Like it's something you can just be like, okay, it would be convenient if we have the same way kama mko mahali unasema it would be convenient kama kungekuwa na ka restaurant mahali hapo karibu, but you don't take it to the house,
yeah,
where you guys are paid to actually come up with like solutions for bigger problems in the country than your freaking hair.
Ni ujinga sana,
yeah.
Alafu unajiona kwa like one of those poor countries have had to boost participation, then just shut the fuck up,
yeah.
Usiongea, jikama nini? Utisikia Kenya, ule mswa nini ya jiongea? Yeah. Since ingia pali ya mtu, msa support pesa. Yeah. Ronald Karauri.
Yeah.
Msa jaibonga even once. Yeah, atikuanzi ingia pali ya mtu ya liingia tu naka, shut the fuck up. Kusa think aliingia pale, kumake sure tu if there is any betting laws, hira ya itoongea. Itakuwa like, no, betting is not bad. But so far, hanit kunini. Alafu, wasewa nini, kasa, pia wako, alafu najua, I think, another thing mwangalia gajua the richest people in Kenya ni vile they care nothing, yani they care, hakuna mtu jali jua story na legacy.
Yeah.
Cause Karauri ni mdosi.
Mm.
Ule mseni mdosi. Afu leo I think iko in his early 40s if I'm not wrong.
Yeah.
With that amount of wealth. Anezamua could do something for Kasarani. Mm. Later it was maybe the Karauri even what.
Yeah.
That will outlive him and he'd still be rich. But Kenya, everyone, like with that amount of money, CDF yake inafaa kuwa the best CDF in Kenya. Because inafaa kuwa ah, hii ataocha extra cha mini
lipe.
Yeah. So hata anza kuwa na tumia blueprint ya Ubo ya Lidedi ya nitu nani Kenneth Okoth. Yuko like umseli do hivi na hivi na hivi. Let me do the same. This. Kuna doctor strike. So my doctor strike hiko, but in my constituency specifically, any hospital, I'll pay the doctors from my pocket through the SportPesa Foundation or something.
Yeah.
And legacy yake ni za kwa hiyo level,
yeah.
But no one cares. Yeah, see.
But don't.
Like you have that amount of money and you don't want to be remembered for anything. Unataka tu ulikuwa mdosi. Because how many Maybachs can you drive? How many Range Rovers can you drive?
Exactly.
How many fancy apartments and fancy houses can you live in? Moja.
Mm.
But your legacy can be.
Yeah. But I think. Anyway, yeah. So how do you want to build your salon?
EIUG. I don't know. I won't be surprised.
Yeah.
So the thing,
yeah?
Vice President of EIUG was mother.
Mother.
Mm.
Interesting. So,
Yes, we only lost Susan Magawila. How easy will it be? Where do you see yourself in 5 years? Here, or even lower. Because Museveni ya meshikilele shit. Ya meshikilele shit, son.
Oh, shit.
Hey, na ura yol chikile kwa meji product time ya COVID. Hey, kwaza after Magufuli ya dead. Kwa chikizile alikuwa hanka hapa. Oko pale, notice. Hizo meetings zake. Hujiona images?
Zii, me like, the only image na kumbuka nikiona ni ile yake ya hiyo gari yake ya kushonde.
Yeah.
Again.
Ya kulikuwa nao gari ya kushonde, alafu ilikuwa stika nito na
kituote. Juzi meona video akisema vile, akienda Europe yobe baunga yake ya ugali. Yobe baunga yake ya ugali, sijina nini, chakula yake ya mwenye, yojibebea.
Yeah, wacha ni kuonyesha picha moja. Ira yajo ichekagi, atika hata mpaka wa leo, yu ogopa, bado kuna COVID.
Kuna COVID.
Alafu na javile ni mzee. Yeah. Check your distance. Ira yo keep distance. Yu inakuwa gapa na... Speak louder.
So you speak louder, you're spreading the germs even more.
Anyway. Zii, wakino juu kumbali. Yana hope by the time your germ inafika hivi.
Dikoshua ameongea na watu wa weather. Mwashua juwa wind inaenda direction gani.
E, musa yu inarudi.
Ikirudi.
Well, hatakagi nini.
Hey,
na hizi meetings zake, yuzi do, hizi whatever. Like hatakagi kwa too close na mtu.
Na watu,
Because I think Ashambwa, you know, when you reach your age right now,
your
immune system is not what it used to be.
Miona kaka kipiga tizi kwa nyumba yake huko Uganda.
Na
push-ups, nini.
Yeah. I'm better safe than sorry. Because niko sure, nizataka kujua what Magufuli felt like he akitake his last breath. Like he could have avoided all this.
All that, yeah. Although bado, sijuka washa sikia hizo conspiracy
theories. Yeah, nasijuaga. They'll dedish one of the West juya COVID. Yeah. Why?
There are people the West fear more than
Magufuli.
He will be the last person.
Mm.
Yeah.
Like TZ is such an issue in the grand scheme of things.
Yeah.
Okiangalia.
Yeah.
Ali did it. Will it happen to ile? Your underlying condition, heart condition, I love you shit.
How could you protect?
Akino jo mimi nimekuwa paranoid. Wewe unajua kuchukua hiyo vaccine? Mimi ndio nimekuwa paranoid sana juu ya vaccine jo. Kuna time mkaga tu na mwana mgongo na shit. Shit ilianza after vaccine jo.
Serious?
Yeah. Alafu kuna time hii mkono ilikuwa inaniuma. Nilikuwa nashinda niki stretch hivi. Cause ilianza tu from nowhere. Alafu nashindwa sikulala vibaya. Nikulala ni vaccine jo.
Oh shit.
So your vaccine, like in Kiangaleono, my regrets ni hiyo. Na me the only reason nilichukua ni juu wife alichukua alafu akantolea, you need to go and take it cuz yalikuwa anashinda ki travel. So nikaenda nikaichukua, but that's a regret. But of course you manishi COVID ilikuwa real. COVID ilikuwa real.
Ilikuwa real, yeah. It's just like the business afterwards.
Yeah.
It was a bit shady.
Yeah. I saw it as a do yani hiyo time hapa Kenya kulikuwa na zile matenda. Naoga kuna Raheli sema ati ilikuwa inatembea karibu na Kemsa. Ilikuwa inaitwa Kemsa. I was walking next to Kemsa, then I saw people at a line and they were applying for a tender, then I went in and won. Kuna Raheli jitetaga hivyo. Unajua sio kama una truly sanitize Uhuru. But Uhuru ilikuwa na full of shit tukaya. Unajua? Kuzo sali tukam tukafanya Uhuru akakani kama he's the shit. See, Uhuru alikuwa na za ovyo. Kuna Raila alisema hivyo, ilipata tender sijui ku supply masks hiyo. Inasema iko inatembea tu. Alafu iko na line ka. We, Kenya unaweza ona line upande. Buda jo, hauko hapa kwa list. Sio ishia. Na kwa hiyo list kuna raya so zimekam kuwaste time.
Yeah.
Alafu kuna ira ya moja ile itapata.
Mm.
So inakuwa gaio tu. Alafu cha Uhuru alikuwa US akiwa watch game ya Celtics. Kwa Celtics na?
Sikumbuki ni Celtics na nani. Niliona kitu kaa hiyo. Nani alikuwa amepost? Sijui kama mimi niliona kwa.
Cuz the only thing nilikuwa nikifuatilia jo ni ya nini hicho. Nuggets na Lakers tu. Walikuwa Celtics na Miami Heat.
Lakers wako 3-0 down size.
Yeah. Like after to Ajay Chapa Nuggets G for how long? Ajay, I think since LeBron joined. Like that's their Achilles heel, like how penyagi through.
So yeah, this time round.
So nika 4-0 Rosafi.
Fuck. Yeah. Round here to GSW sinani kawa kwa.
Yeah.
Wametoboa.
Oh. Yeah. Hey, batile raya cho. Yeah. Chikieta nukona chiki. Anaitwa nani? Stephen A. Smith anasema that's the greatest shooter of all time. And that's
yeah,
the truth.
You can't, yeah, you always can't
dispute.
Kuna vitu mimi usikia nasema but hiyo siwezi dispute.
Yeah, yeah. Sana kwa gaa.
Funny thing is the Knicks are cooking and I hate the fucking Knicks.
Yeah, oh, okay. Kwa nini hate Knicks na sisi ni raha tuli grow up na New York.
I know it's cuz I think it's cuz of Jordan. Hiyo time nilikuwa big fan wa Jordan sana.
Yeah, yeah.
Na the only two teams that used to fuck with that guy nilikuwa gani Knicks na hii ya umse mwingine wamechukiana na Jordan mpaka leo. The Pistons.
Pistons. So, okay.
Yeah, Patrick Ewing.
Patrick Ewing. Okay.
Pistons ilikuwa gana ule mse Isaiah Thomas.
Yes.
So they are the ones who came up with the Jordan rule. Where like basically wali come up na rule ya how to stop him and it was just to stomp him. Ilikuwa ni kumkanyaga.
Yeah.
And then some Knicks ilikuwa gani Patrick Ewing na rende yake.
Yeah.
Mazee walikuwa na mistreating umse. Yaani ameruka hivi, analetwa down ka kigunia. Poo. So nilikuwa nimewachukia. Then that carried on forever.
Okay. Kuzime nikumbisha pia this new generation. Mko kifuatilia history ya Zion Williamson na telepatia ka porn star flani ball.
Ball. Yeah.
Ni zirahajo.
Alafu ma DMs nini. Kuna vitu zingine. But ile siku mtaona nini yangu ya DM nime DM dem fulani just know it's AI. Let me just wacha niwaambie tu mapema cuz hakuna kitu nimeogopa kaa hiyo.
Excuse ku outiwa.
Excuse ni rahisi.
Yeah, hata ndio kitu moja ile mufurahiaga like damn. Siku zetu za Facebook jua kukuwa na screenshots kukuwa na nini.
Yeah.
Alafu na juzuri ya Facebook unzaenda upate message yako ya 2002 na uyansend. Unajua hiyo?
Oh really?
You can unsend your own shit. So mtu wana gau dem ni mtiaji. Yeah. Wana zaniletea za ovyo. Yeah. Endo
una unsend. Yeah.
Zako. So message zake ya kiku reply. Zile za no. I won't give you. Izo zinabaki. I don't know, she know why. What was she saying? She was talking to herself. Yeah, unsend or unsend. Yeah. Yeah, because this kuliko na slide. Kwa hizo shit. Yeah. Like mi Zuckerberg jo atastaka kujoin Salim ya thank you man.
Thank you man.
Yeah, I'll to do ya gani ni but but kikam to history ya B-ball jo of course the debate itaendelea ku region hiyo ya LeBron na yule mse
na Jordan
but that dude just like the fact that mother mi jo mother ajuagi anything about basketball la hindi rai kipita hapo kama menyoa kabisa kama menyoa Jordan the debate ends there.
Yeah, hiyo debate uisha hapo.
Yeah,
that guy akuna changed basketball. He changed unacheki hiyo time wakina Magic and the guys will come before there was kulikuwa kuna hiyo excitement but it was in the US.
Yeah,
it was like the American sport. Jordan ali take to the global.
Yeah.
Yule hapana.
So kuna wasa wawili Jordan kikam to anaitwa nini
basketball.
Alafu we nani unafikiria ni the goat to the rest of the world kikam to boxing.
I know the
cuz it's American version. Yeah. But American do they think American?
Yeah.
Ukifikiria the world
anaweza sema nani? Sasa yule ni Louis. Anaitwa Lennox Lewis or something.
Yeah. Hey, Lennox alijunga ushinda Tyson.
Okay, Tyson
kujulikana.
Kujulikana.
Like, ukienda ulize madhako.
That's Mike.
Floyd
apana. Maybe Muhammad Ali kiasi because of like activism, not so much for boxing.
But some Muhammad Ali utapata kuna places ajulikani.
Yeah.
But Tyson.
Tyson kila mahali.
So enza kuwa ni nini?
Oh, yeah.
Yeah, yeah. Tyson anajulikana. But sasa the debate comes. Rap nani anajulikana kabisa?
Snoop. Sindio? Mi usikia kila mtu akisema ni Snoop. And I agree with that. Because ndio kuliko kuna time ikuwa Tupac. But
Akadedi.
Akadedi.
Jay-Z kuna watu wa mjui?
Kuna watu wa mjui.
Snoop. Eminem kuna watu wa mjui.
Hata sauti peke yake. Yani.
Yeah, I love Snoop pia juu ya acting na juu ya nini.
Yeah. And then Snoop amekuwa of course out, easy Drake. But I'm sure kuna watu wa juu Drake.
Yeah. Kumekona yu story hata, I think ni leo nikuwa nafuatilia. Kuna msali kwa meandika story za sji listeners and sji what, wa Drake and what. Yeah. But...
Yeah.
But hii ni time yake kikam to your mainstream.
Your mainstream. But mainstream you should rap, do your AI ya Tupac mazee ilikuwa trash. What?
Yeah. Oh, siku isikiza lakini.
Isikiza.
Ni hiche kitu washaitoa.
Yeah.
The Tupac estate ilisema fuck that.
Walisema fuck that?
Yeah. Yeah, waliwapatia 24 hours. You shit mepulio down.
Oh, nice.
Yeah. Kwanza sa Tupac alikuwa nasema nini?
So basically, the thing, the worst thing ni, I don't know the lyrics, but your cadence yake. Unajua umse waga tuna cadence moja.
Yeah.
Dan 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 dan
dan dan dan dan dan dan dan dan dan
dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
dan dan dan dan dan
dan dan dan dan dan dan dan dan
dan dan dan dan dan dan dan dan dan
dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
dan
dan dan dan dan
dan as you cadence you also again and it disturb you because it's if you for me maybe for other people maybe it's different
many
kisikiza ngoma yake moja ni kanwe kisikiza zote because the flow is the same, the cadence is the same, the rhyme pattern is the same. It inaanzia hapa inaishia huko, inaanzia hapa inaishia huko, hakuna kitu hapa katikati. Internal rhyme zero.
Okay, siko najua
mimi, just kisikiza no internal rhyme at all. So wakati ni hiyo
yule kitu moja ameujiuliza, kwa nime avoid aje ngoma zaira? Unajua mimi sijui ngoma za tricked. Na ukiniuliza ni kwa nini sijui?
Yeah.
Cuz at least Wayne najua one or two songs,
yeah.
Najua. Wayne. Especially ma features za wasi.
Yeah.
But umse sijui kitu yote. Same way na Mac Miller kuna kitu najua.
So kuna kitu hiyo diss yake na Mac Miller hiyo time alikuwa na beef. When people are talking about like the greatest beef songs or battle songs. Hiyo ngoma inakuwa gapo as like top 3 or some shit. Inaitwa siji back to back.
Oh.
Mazee hiyo kitu waga ni trash kwangu yani. But I mean if you like it, you like it.
Yeah. But alafu acha turudi Kenya kidogo. So na check ati court imeallow KCB to auction 100 Great Wall Apartments.
God.
So kwa sewaji story, kuna Great Wall Apartments, I think ilikuwa a Chinese development, yes? So apparently walienda wakachukua loan ya 1.9 billion.
Billion.
Kutoka kwa bank. Alafu ni kama hawakulipa, but still wakauza hizi mahao. So wase walilipaga Great Wall, sindio?
Yeah.
So washamaliza na Great Wall, alafu Great Wall instead of kuchukua hiyo do kupatia banks ikachukua do ikaweka kwa mfuko.
Oh shit. So that's
sasa ati wewe unapoteza apartment yako jia.
Jia mse flani.
Yeah.
Now that one we should riot. Si go buy but.
Pano je ni Kenya.
Je ni Kenya.
Like e Kenya, si ni kama ile kuna Ubu Dust, I think inaitwa Kirima. Ubu Dust alikuwa na own ka utawala mzima. Wasoli buy Giland. Alafu akakuja ku discover land ni ule Buddha. So mtu ulilipa, wewe ulienda mpaka ukachapa land search. Land search ya kuonyesha land ni ya ira nyingine. Unakaa kuna land search nyingine ile inafanywa after hii yako ile inakwambia land si ya ni ya alafu sasa lazima ulipe now the original owner kasi hivyo uishia. Sasa ume build sina bidu buy land yako like mara ya pili. Sasa unajua kwa the mercy of the person selling.
Because
now they know kata. You have a structure.
Yeah.
So kama land ilikuwa 1 million na you already have a structure, nisa kuambia 3 million
utatua. Yeah.
Na sayo Saul kumelipa ila 1 million origi. So now you're paying. History, you can never go wrong with real estate.
Si kwa ubaya, but I winter rent forever. Unless ni kwa ocha. Huko ocha najua.
Yeah,
zile zetu za kupewa na granubuyu. Tutapewa.
Mm.
But hizi za huku za kununua ziko na too much.
Yeah.
jukaaafu
hizo nyo ni zile area za kuflood, so we are swimming. Unafikiri swimming is ni a lot of trouble, kumbe that's even that's the least of your troubles.
Oh,
like it's fucked up, man. Inchi inchi mtu anajuaga ajuaga Kenya si anyanyako jo mtu ujuaga hapa, like you learn. Hey, so kuna hiyo, alafu kuna story pia ilikuwa at the world's unluckiest man. Hii ni article ili run in 2013. So kuna ira ya moja ile ni fisherman. So this the fisherman attacked by a shark reveals it's his latest brush with death, having survived a lightning strike, a rattlesnake bite, and being punched by monkeys.
How like, did you get punched by monkeys?
Yeah, ni kama monkey ilikuwa tu inutiaji. Afrika jipea.
Unless ni zile za China. Kuna zingine huko China mazizi kwa God disrespectful yani. Ukicheki huko na bugs nataka hiyo bug. Alafu sasa zinaanza kukupunch. Ndio wachilia bug. Eh, mimi wanatu mother tumepunchwa kwa sura na na si monkey kai hizi zetu. Sijui kama ushaona hizi za Asia.
Yeah.
China, Japan. They have some different type of monkeys. There's those ones.
Zini muscular.
Oh. Eh, zikona mpaka zimeshona. Alafu zinatembeaga kwa kitu thini hivi. Zinaweza kujibalance kwa kitu inakaa hivi. So unapataga kwa hizi kwa bridges. So kwa bridges kuna kuaga na hizi structures zimekuwa kando za. So zinatembea kwa hizo. So zinangoja tu mtu akikama. Na kucheki unakama hivi. Zinakuzorora, zinataka hiyo bag yako. So zinakama zina try kusnatch bag.
Oh, ukiresist. Kuna dishi.
Ukiresist unasikia tu kimekupunch.
Sopo lazima uteme tu na mangi, na nini, na banana.
Na mnee, maze.
Unazipatia?
Unazipatia kama
mshia. Yeah. Hey, because...
Any resistance, maze zinakuwa violent. It's like they know.
Eh. Basa saira ya, uneza hang out na ya?
Azi.
Sindio?
Hii ni zile design, unakumbuka time ni kiwa homeboys, tukianza kuangea stories za religion, maze wanaanza kuwalk away. Eti, I don't want to hang around you.
Yeah.
You know, as a strike you.
A lightning.
I love you are included hapo. So, ni raia sasa.
Eh, because
what? Utaki kwa karibi yake, because anything can happen.
This is such an, like,
kuna tembea na hivi, mazeki lion kimetokea tu, yani, out of nowhere. Oh, there goes that guy we usually harass.
Yeah.
Alafu, oh, today he has a friend.
Unapata yeye instinct zake, wamesababu hizo vitu ziko sharp. Wewe bado instinct zako ziko.
Wewe bado uko na uoga.
Yeah, hii inaza. Inaza kwa ni tricky sana. Alafu, ulicheki post ya Andrew Tate. So, Andrew Tate, of course, ni zile raya ze. Zinitangwa ni masculinity coaches.
Yeah.
Na history ya masculinity coaches muko sana watu sana juu yake, because I don't feel like a man needs to be taught how to be a man. But when you tell men that they don't need to be taught how to be men, they are angry at you.
Yeah.
And they call you a bitch. You know, like inakuwa very interesting conversation.
Yeah.
Like wewe una need umse ya kuonyesha how to be a man.
Yeah.
Mimi nakwambia hau need umse.
Alafu mimi
ndio bitch. Because nimekwambia you don't need, because kuna things that are innate. Me, I don't think kuna siku niliamkaga sakaniambia ni aje kutoka leo. Hey, damn. Okay, not too damn steady. It just happened naturally. Ilikuwa tu like,
yeah,
it's in me.
Yeah.
Kiona matako nataka, unacheki.
Yeah.
But so Israeli andika sex is for making children. Any man who has sex with women because it feels good is gay. Sikia hiyo. Oh, my pee-pee feels good. This is great. In fact, if you are 40 with less than 5 children, you're probably gay. So we are two gay dudes, eh?
Yeah.
And all that good pee-pee sex and hardly any genetic legacies. Nasikia hiyo. So, uki enjoy sex na dem when it gay. Yani your sentence na make sense.
Yeah. Inaitwa oxymoron. That's like the definition of oxymoron.
Mm. Sex is for making children. Unajua hiyo pia lakini poa. Unachukua wewe ni a masculine dude kutushinda kwa sisi masculine. Chapa dem kisha mwaga in 1 minute uko like sex is for making children. Watoto wanaweza toka hapa? Yeah. Sawa suruali.
Like, so mse mwenye yuko ako na watu wangapi? Because
hiyo ni kitu sijui.
Atujoy because kama tuna watu watano ni out of six wawili mimi ndio the gayest.
Hata ni cheki je raina watu wangapi? Yana bro wake au ongeaga vitu zingine? Yeah, ongea vitu zingine. Alafu wasio na wafuata, wasio na subscribe. Unajua hivyo like watu wagawa na subscribe kabisa. Kuna
wengine ajabu yani.
Ted didn't give the specific number of kids he has, but he stated it's between 10 to 12 in Ujinga.
Oh, okay. I guess you have to talk to me.
Andrew Tate's daughter is famous to the public as he posts videos while embracing her. So, mmoja ndio aga. So yeye na bro wake alafu nje kitumojo ni bamba tizira who identify as black unajua hivyo because budawa ga black like kwendeni kwenye na walami jo ni walami kabisa so yeah but na mu worry sana jo hii generation
yeah because there's a lot of things okay I kuna kuagana hiyo part of me that thinks like with every what some of it will change after every 100 years or so
yeah
so niko sure vile mababu zetu walikuwa ni tofauti na vile sisi tuko
yeah
so the next generation is going to change it's only that they are changing in a way that is just it's like going back maybe sayi ndio tunaanza ku go back to the 360 like in year 360 not really back to being primitive until the next generation starts again yeah
cuz kifike yo level unaambia ati kudinyana ni gay kudinya dem
yeah ni gay
so ndo nishakudinya dude si gay basi ama like hii jinga rotate naweza taka kujua
what is it
like alikuwa na nini afu unajua mimi vile nilicheki first kuzinisengine alikuwa ameshare na alikuwa ameshare screenshot nisema this is impossible afu niko na date sasa nikajua by time naiona ilikuwa less than 24 hours so nika scroll nikaipata I actually took the screenshot kutoka kwa page yake ile like cause mimi sikuwa mtu wa masculinity coaches I always feel like it's bullshit
yeah
but yeah they are the most popular najivo like if you're a masculinity coach watu wanakupenda
penda
yeah juu kama pa Kenya na kuga change or perish ile raya inaitwa nani tu Americs. Every time when I see Americs is an acting coach. Like that's the most non-masculine thing. Like you're like is an acting coach a masculine person? Like ukifikiria do you associate that with not masculinity?
Really, not really.
Drama.
Yeah.
Like literally
when
I see yeah, like drama we got to associate na madam.
Yeah.
So yeah, but apparently he's a very good acting coach. So okay. I don't know. Yeah. Inanikalia gani kama him is putting on a mask.
Yeah, kuna wale wasi washa discover, like it's the same as wasi wa preach. Wale washa discover, okay, we can use this to make some money. Nikiwa kwa nyumba yangu, maybe na behave different.
Yeah.
Once umetoka hapo inje, umeputi your mask on. Future.
yeah. But sasa kitu moja interesting nime find out this week, or this past week. Tule dem, na chungole dem ito Maafrika woko? Kuna dem flani hapo alikuwa anachomia madem kitambo but then she alikuja aka relax kidogo so excuse she's more political so pia kiwa politics alikuwa anapenda sana kuchomea the Odinga family so majuzi nimediscover kutoka ucha kwetu jo sitiki kuna shit nyingine alianzisha iko like even a someone from Koguta Nyakacha so like hey yeah tu anatoka yo cha kwetu yo nilifind kiwa ikiwa surprising yani so naweza taka kwenda Ocha but nafikiria kana toka hiyo Koguta atoki side yetu maybe anatoka huko juu kwa sisi tunakuaga na Mwalo na huko sasa Nyabondo Nyabondo iko huko
huko
juu so I think maybe anatoka huko but I found that to be super interesting kuzo demo gana nini so alikuwa amedu video akizusha juu ule boy wa Ogola So yule boy Ogola kuna vile wa Jack alijam na yeye mbaya.
Ndiona
kitaa. Because ali dismiss watu sana. I don't know why he did it. But najua time will tell. Alafu pia najua kuna kuendelea mourning period so kuna ile design maybe reality iko imemhit.
Hit baadaye. Because that was so soon yani. Apparently even ndio ilikuwa wili au mzee.
Yeah, alikuwa anataka kubariwa in 3 days.
Yeah.
But nilicheki kuna vile walikuwa na organize another funeral sasa after hiyo saa kumit wasi kumit na kudizo vitu zote so yeah
but maybe hapo hiyo ndio time saa reality itamit cuz kuna vitu mtu try ku fight mazee
yeah
when it spill inakuwa uncontrollable
yeah so kulikuwa na hiyo yake so hiyo ende alifanya nikajua dem dem anatoka masaiza ucha kwetu inza kuwa interesting but uko na need kwenda uko for like another round of stories so I feel like there has to be more stories like the stories nishaskia gazuko ni mob
yeah
juka ile raya moja mupatia na story yake leo usomaga like he who has taken you to jail is equivalent to he who has killed you. Yo raya anataka kuwa have a conversation na sasa shida ni the last time alienda kudiaga walimes masikio yake so askiagi so nashinda kwa nilianza happy conversation korongi zani
kuna kwa gana hearing aids I think I don't know how expensive they are but you can get for him like some hearing aids.
Oh okay. Kuzinaza taka sana kwa view conversation na yani sikie.
Although ukipatia mtu hearing aids ka tayari amezoea asikie. Unajua hizi change vile anaongea. So wewe unaweza ongea na yeye asikie but akikureply bado atakuwa na shout.
Atakuwa na shout. So make sure joko umemwekea mic kwa the lowest
level. The lowest.
Yeah. So kuna hiyo nene but so tukistick na madem, kuna history moja ile nilicheki, I think on one of these social medias, ilikuwa juu an Ethiopian lady who's not eaten or drunk anything for 16 years. So alafu wanaenda wakiinterview say around your Ethiopian village and everyone is saying that this lady has not eaten for 16 years. Of course wakapika ile injera yao. Atiki wasoko like it looks sweet. Mimi just sijua kiki kudish injera.
Yo kitu nile dishingi. Ile time niko na work pale Das. I've never liked it. What woga maipen? It's too bitter for me. Like,
yeah, and yeah. Too fermented.
It's fermented, yeah.
Inakuwa ni milk, hawa?
Woga ni... I think part of it inakuwa gana some milk. Na ile, whatever, the ghee. Is it a ghee?
Yeah.
And then, whatever else. Kama kuna flour, whatever. And then, hizo vitu wanaika juice. Inakuwa gana too spicy.
Yeah.
So there's a combination of like your taste waga confusing kwangu waga in a confused palate
because mushi ndako kwa nini
bitter and then saa kuna like food with salt yeah it's I've never liked it
but what waga mipenda hii story nini dema ya kula 16 years
siku tatu mwa fumi uanza kakuona nje ukiona kikaratasi hapo kinakaa kuku ya mguu nini mguu ya kuku
that should be sawa haujadishi 16 years kuzo walikuwa nasema washampeleka mpaka Dubai wakaangalia wakapata there was no need for food so mimi nilikuwa na feel kama huyu msee alikuwa anafaa ku do the same cuz nikam lami flani kwa kuna hang out naye kwa anafaa ku do the same kama yeye aje sawa tuende hoteli flani pale whatever 3 days kaitukua room yako hakuna kutoka we confirm kama ni ukweli I'll pay you even $2,000 alafu waone from there cuz I feel like ni story moja fake sana
hiyo usiku watu waamoni ya kidishi but usiku
yeah lazima kwa namkaga usiku
yeah.
Kuziende upikia kila mtu but atia dishi
ah so okay now I know what happens yeah
sindio
ah I know what happens hiyo ukishapika hiyo dishi ukifika kwa meza hawakuoni ukikula but hawajui uko jikoni umekuwa ukifanya nini
yeah so
wacha mchezo
but you need to inza kwa super power mzuri jua kwa unaweza kuwa nayo you trying with your super power how dish
like uko sawa uko tu
uko sawa lakini sasa unaweza lose weight kweli cuz pia hako nikalia ni kama ame lose weight
uko tu normal
iko tu normal so I don't know kaita
nini that's weird first of all kuna parts za mwili zinaacha kufanya job kabisa
hiyo inaweza kuwa ni some
Yeah.
Alafu ilikuwa some bullshit story.
Kasema walika hizo 50 days ile za ni yes walika 40
I think.
Kasema walika 40 watu waseme maybe you're related kwanza from Ethiopia. Some of you are related to Jesus. A long distant cousin or some shit.
Because yes, I think alika 40 days. Ndio, alikuwa na tempt you on a bread in a...
Yeah, 40 nights. 40 days, 40 nights.
Yeah, kwa na tempt you on a bread in a nani? Na the devil.
Na devil,
yeah. Bread in a zda kujua ni. Ama ni chapo. Because bread ya kawaida. Is it not tempting?
I love bread za hizo siku pia.
Yeah, zilikuwa zimekauka.
Zimekauka.
Nikoga zingine za nilije.
Considering... Azikuwa zina slice hiyo. Unajua watu walianza kuslice mkate juzi.
Yeah, but it was like you're using.
Mm. You're saying
the best thing, eh?
Yeah, the best thing is
since sliced bread. Yeah.
So kitambo ulikuwa tu unanyofolea, unajua Mungu ni ngumu kama mawe.
Kitu fani ni hizo siku nilikuwa I used to wish for sliced bread. Then as soon as size ile sliced bread is everywhere, muta kasa hicho kile kijakato. Chuko na kuoga na the same.
Mwafuzi unaninyo kutoka kitambo.
Yeah. Mtu ufrayeyo kukata.
Okay, mi waga na a whole different reasoning for that. Mi ubaye hizo za...
As jakato
kwa bakery. Because that's the only way I can be sure nimenunua mkate ya leo. Because hizo sliced zikishawekwa kwa nini huko hivyo.
Yeah, you never know.
You never know. But hiyo hapo nikiambia nataka warm unsliced. Unaona mtu ameenda tu ameitoa kwa hiyo tray.
Yeah, ikiwa bado moto.
Yeah, ikiwa moto. Kishawekwa kwa hiyo burungo mingi peleka warm najua. I have 2 days of eating this shit without it getting spoiled. Alafu hiyo kuslice wewe mwenyewe. At least slices zangu ziko thick kiasi mwaze. Ukiuma unachukia umeuma mkate.
Yeah. Kwa zile ngine inakonga
pia. Ile ngine mwaze ina disappear kwa mdomo pause.
Afu imenikumbusha nini? Kuna video fulani niliwatch ya States, kuna nataka tuende States saizi. Ilikuwa juu ya boy fulani, black American. ametoka kwa super. Alafu, I don't know likuwa mebai nini. Afu kanza kuflash gun yake. The next minute, msia mesaraundiwa na makarao. Alafu unashindua. Like hizi ndio vitu ile mushindagwa juu the black American experience. Ile, utaduaje the same thing uki expect different results.
Yeah.
Like hawezi tembea na gun.
Na gun.
Na uko melanated. Alafu wanze kuonyesha best yako kwa parking lot. No, si expect ka Karen fulani. Katadungia. Nini kasema yako na?
Kama una a few niggas.
Yeah. So, mse alikuwa surrounded hapo. Nikatrai kuyangalia na shindo huu sasa. Nataka nini.
Hopefully hakushutio.
Yeah, hakushutio. Like yeah. I say, but ilikuwa ile akitrai kitu yote.
Yeah.
Nikichungi haraka haraka. Kuna shindwa kwa nini udo hizi vitu
of late America imekuwa awesome other shit yani kwanza hizi ma
rival
gangs kushitiana in day broad daylight public zimekuwa mob sana
ime nikumbusha niko na agina boy fulani yuko States Mkenya fulani yuko States hivyo alikuwa anasema I don't know what I'd written about States oh ni ile time kuna time niko nasema that America of jail watu hii sana si ndio so niko anasema like that's one of the things is like the ugly things about States from saka akaandika zile za see Kenya jails more kids than America. America is one of the best countries in the world. Nikamwambia yes, America tujakata it come to finances it's one of the best countries.
Yeah, capitalism.
But yeah, nikamwambia say like let's agree to disagree. Then kile msali ni bamba nao kaniambia like yes, you might think what you think, but I'm here and I know this is one of the safest countries in the world. I was like, nope. Your country. Because you take a shootout flani ki happen kwa gas station.
Yeah. When I go kwa gas station, it's something totally different from just anywhere else.
Kuna petroli,
kuna nini. Alafu ni wase wako na, wanazita Dracos. What are pistols? They're called Dracos. Izo burungo kubwa kubwa, izo wamezie kama clip. Eish. You can't aim. That's number one.
Yeah.
You can't aim. So you're just shooting like randomly.
Because
these vitu ziko na kickback. So unapata msia ameshika ki Draco mazee mkono inaenda hivi. So unashindwa ana shoot nani.
Yeah.
So ukiwa hapo hivyo kama ki innocent bystander yani. Unaishia tu hivyo.
Alafu I think nani naisema with all due respect to us who are on ground states. Buddha jo squeeze jo due the world we live in. Hawezi niambia unaelewa country just because unaishi
hapo. I live in Kenya. There are so many things I love.
I don't know about Kenya. Every day. Yeah.
Unaambia kitu mpya every day about Kenya. I live here.
Mimi kuna kitu najua Garissa. Kuna raya fulani ya state najua more about Garissa kunishinda.
Exactly.
But mimi kuna kitu najua Garissa. Because kuna hiyo nini like alafu ukiwa pale na hiki tu imechange life yako. There's going to be a certain like attraction to the country that you'll have that can blind you. Yeah. Love some like love can blind you. So what I noticed that vitu kama hizi place kama hiyo ni south side Chicago. Like that's not normal.
Yeah.
The stories that every weekend kuna best yangu fulani alikuwa anapenda kunitumia like every week ananitumia jua ma shootings zime happen south side. Aliacha ku do ish cuz ilifika at some point siko na react hata. Like ilikuwa kwa hizi ma holidays sijui memorial days hizo lazima kuwe na shootout
na zingine zinakuwa on some stupid shit very stupid unaambiwa wacha kivile in LA there are two gangs the Blood and the Crips so they have their colors then they are the neutral guys so unapata wewe umetoka New York how do you anything about
Yeah.
Easy, nini. So unajiza kujipata hapo umevaa t-shirt ya red.
Mm.
So the neutral guys will tell you, hey, bro, change this. Hii ni shida. Unacheki?
Yeah.
In Chicago, ni kofia. Hizi kofia tu za kawaida.
Oh, yeah.
Not the color, not the type, nothing. How you wear it.
Oh, shit. Okay.
Which which direction is the brim facing, it means something different to different people.
Damn.
So please tell me if you're an outsider.
No, umetoka tu hapo.
Wewe umeona mzee amevaa Yankee ikiface hivi, unafikiri that's the coolest shit. Unafikiri
hapo
mzee mbona anatu disrespect. So unacheki kuna nigga will atuishi huko, but yeah, there's so many
kuna vitu tunajua especially because of Musa maga, like you can learn so much about states through rap music.
Yeah.
Na kuna wasengi wako states wala hasikizagi rap.
Rap, exactly.
So ajui like especially black culture. Like unaweza learn so much about it that ka usikizagi hakuna kitu tanifundisha, because mimi niko na hii raya ile ni news easy dude to teach like this. No, hata kuna time American fulani alikuwa hapa Kenya anasema like these people they are like at Nairobi is the New York of Africa. They know so much, like they know our slang, they know our what. Tunajua kaju juu ya rap tu nakwambia gaju zile za Saratoga mimi hizo 718
shout out to Wanjira. I was telling Wanjira about Saratoga on my last episode on Porn for Breakfast. If you can't find it, search podcast with no name, DJ Zach, you'll find it.
Yeah.
So we ana try kuagiu na mimi kuhusu Saratoga, naambia Saratoga ya exist
na katoa zile za I was there.
Yeah, I was there. So unacheki hiyo nini? Sisi tunamwambia mpaka hiyo, yani mimi na hiyo Saratoga mwaf. Naweza mu explain ya vile imeanzia huko 714 ina skip 5 and 6 na 7 na kuna 8 alafu kuna hiyo nini inaitwaje mali ma train uchukuliwa.
Yeah.
As in I know that street just from listening to rap
music. Like that's the reason why watu shindoka kwa nini?
Yeah.
Like we ended up gravitating to your music because ilikuwa inakupeleka to places where you never thought you'd be. Like you'd be there. Yeah.
Paka hizo like the nicknames wamali wakina Smith and Wesson na Aishu hiyo Brownsville imechange hiyo inaitwa Bucktown. I can naweza kupatia directions za kwenda kwa nyumba ya mtu.
Mi sina kuambia hata nini. Unajua hii time nilishaga states juka hii photo bado niko nayo. Yeah. Bado nienda kupiga photo mbele ya Masi. Haona na where I'm from Masi son. NRA nice.
Yeah.
Cuz that's how much like you've heard about this place for so long.
So long, yeah.
Uko like if I ever go to the States, even that's one of the reasons nilifurahia kwenda New York.
Yeah.
Haikuwa juu ya nini, but ilikuwa juu ya rap music.
Yeah.
So, by the time tunaambia msee, si ati tunakuambia nini ama nini. But yes, wewe uko huko, uko on ground. Yeah. But what if uko on ground, unaona work 16 hours a day. Hausikizagi rap, hausikizagi nini.
Yeah.
Yes, uko in a safe place. Haujenda south side Chicago, kapata some damn shit.
Mm-hmm.
Iki happen pale, ili riots go ready.
So, wache kika yu place, si upenda yu Delaware.
Yeah.
Finally, Delaware ni ubabini
kwa
lami.
Okay.
Design, kuna place unaweza enda, upate streets, atikawa ni black urudi tu.
Yeah.
Because you don't know what utapatana nayo huko mbele.
But ni shout out to Osoro. Osoro na jonaishi nusuwa Delaware.
Yeah. Yeah. Mm. Then kuna places zingine. Ay, maze, kuna, wacheni kutuambia hizi vitu. Sisi tume study hizi shit.
Yeah.
And some of it wagani ile tu ndio ujue what to avoid.
Yeah.
Hizi mabumper stickers asijui, try this in a small town. We know about all that shit.
Na sile nini ya manini. So, to take the experience from you. Of course, mini kiku John Ground, one of the things mini fala. Miss jui what, sijui jaywalking, sijui nini.
Exactly.
But jua na jua, like the racism that exists.
Mm.
So, ile unachikilo umanga ya, uboya nitwa nani? Umanga ya Kibe, vile Kibe alikuwa anasemaga Black Americans. Alienda kwa podcast fulani ya walami fulani. Sama Black Americans wako na hiyo what culture, hiyo victim culture.
Yeah.
Around the same time akisema hivyo, kuna boy mjaka alidedishwa. Chikilo boy mjaka kwa nituwa Otieno.
Yeah.
Kuna Otieno alidedishwa and they settled. Family yake wali settled.
Oh.
Acha nione, like Otieno, whatever. Alikuwa short, yeah. Ila tu kuzalikuwa think he was alikuwa bipolar. Makarao akakam akashindwa whatever in time. Pa. Kataniwa tukichungi. So acha niandike Otieno family US.
Yeah.
So hizo ndio vitu unapataga. So mimi nikiwa pale karao wa US ndamuogopa kushinda karao wa Kenya.
Of course.
Cuz karao wa Kenya but haimaanishi
ati hapo atakuashita tu kibare na kuambia atakufinya makende. Kule unashutiwa.
Hii iko kwa WVTF. Otieno family reaches 8.5 million settlement with Henrico. Wacha tuone. So family of black man who died while restrained in a mental health facility agrees to an $8.5 million settlement. It happened September 2023. The family of Otieno, Niavo Otieno, IRVO, ilikuwa. So hizi vitu zote tunazijua through, like tunajua hiyo society, like there's another African, ulikuwa naitwa nani? Amadou Diallo, shot 41 times. Because alitoka Africa akifikiria, kule ni state atunza, yani, at state tunatembea za black man komeka mikono kwa mfuko. Katrai kustopishwa alafu aku nini in time, sindio?
Yeah, in time, yeah.
Yeah, aligeuzwa kichungi. Chungi. So, na, with this, atuseme at state ni place mbaya. Tunasema tu, just cause uko on ground, na maybe una live in a very good neighborhood.
Nika sasa hizi mimi nianze kukuambia vile Nairobi ni poa, na kuna mse amelala kwa mabati for 24 hours.
Yes, yes,
you understand? Kuna mse yako dandara.
Na hii place, around hii place, mini iku hakuchakua na floods zote, najibu? Like maji miko itu
iki flow.
But hii maanishi, Nairobi hakuna floods. Yeah, exactly. So the same thing na racism. Nani. So kuna mse alijam na mimi sana, kanza kuniambia vile states, Kenya ni safer kushinda states. And I know kuko states on ground juu kuna development and what zi. Hapa probability ya that stupid shootout.
Yeah. Mini kuna best yangu ni mlami. Anafanya, I think anadukwa hizi ma non-profit. Anasema the only thing ina mstop kuleta mtoi wake ya kuja kusoma hapa ni the fact that hapa hivi education, like private schools, is very expensive. But ameona hapa hivi maze safety ya watoi wake maze ni
mtoi akienda chuo hauna ni uja kuna state ime approve watoi kuenda na mamode kuenda na guns, state approves teachers guns, kitu kama hiyo. Alafu mtu ananiambia
in Miami or some place.
Alafu mtu ananiambia ati hiyo story ati whatever. Alafu tukisema hivi, hakuna mtu anakuambia urudi Kenya. Kenya ni a piece of shit. Ilikuwa Tennessee. Tennessee lawmakers approve bill that would allow teachers to carry guns in schools. Hapa Kenya ushaisiki place modern and need gun. Like, let's be serious, bana. But this takes nothing away from like
your experience
reaching your heights, the highest heights financially. Ni states. But the probability pia ya kuenda up jela huko ni high kushinda hapa. The probability ya kushutiwa rasa ni high huko kushinda hapa. But the probability of success, buda,
pia ni high.
High, like a 100 times higher huko than hapa. But just kuza tujaenda huko imaandishi ni. Alafu, I think so realizing is super fast they are black. Because try to imagine, mse kama kibe vile waga refu, angiko sana kamlami fulani, alafu adukitio ujinga.
Yeah.
Time to realize. Ama when, uchukwe uchote kadem kamlami, uende nako. The same thing, ni dem gani, according to when, ni safer kudinya. A white in America, ma white in Europe. If you had to choose one.
I think Europe.
Sindio? Kuzumi gina metoka like, blood yake, great, nika slave owner fly. Your family bada ija recover from seeing niggas walking around free. But utapata kuna wale mimi najua wasome wa mademu alami and wanaishi vizuri na demu wenyewe ni American. But unapata une ule liberal. But sasa tunaanza kuona huko
small towns.
Inakuwa ni tricky sana, but unapotaka ukiambia msee hivi anakuambia zi. The same thing ile still tukisifu states leo ikiamka anaitangwa Biden, sema kesho tunakuja Kenya na kama ku take over. Nyinyi ndio mtakuwa mkiliza na CDF ni nani? Mimi nitakuwa najua tu Kenya is the 50 whatever state ya states. Like it's not even a fight. It's not a fair fight.
It's not a fair fight. No one is going to oppose.
So lazima tukubali. They have that and they also have the bullshit. I think waso utakanga tu the good shit peke yake. I think tunaweza malizia na story gani. Story kwa inafanya tumeanza mbali hivyo ni kuna a dead dolphin with multiple bullet holes ilikuwa found in Louisiana.
Dolphin?
Yes. So now the feds are offering a $20,000 reward for information leading to a conviction. So
msa ali shoot dolphin. Hiyo namaanisha any footage, because that's the only way you can prove.
Yeah.
Ama maybe wa recover the bullets. Wafanya isn't it okay? Forensic.
And if you had to bet, like which race will shoot dolphin?
Yeah, it's called black. It's called black.
Yeah, well, because someone like to do dumb shit.
Yeah, so do dumb shit. But at the same time, yeah, by then it's called black.
Sindio?
Yeah.
Sindio, but how do they lead to a yard plan? Ziki shoot a rap video.
What's that?
After that, you can say, the waters have been safe. haven't been safe since Americans found out a group of fish is called a school. School shootings. Yeah. Oh, so hizo ni kitu moja, like school shootings, like Kenya tukifikiria juu ya school shootings, we all think about Garissa University, sindio?
Yeah.
Tukifikiria juu ya nini nyingine tunafikiria pia juu ya ile time ile drill ya kipumbavu ile happened Strathmore. Ilikuwa Strathmore, ile watu wimpa kwa liruka akajivunja miguu. But that's how much hakuna gayo shit hapa. But states juu ilikuwa elementary school, juu ile Sandy Hook.
Yeah,
like watu ya dogo dogo.
And it's like story of the day. Huko hivyo ziko mob.
Yeah. So but atujakata uko on ground here, tuko on ground here, nakwambia tu from the outside looking in, your shit don't look safe.
But it dolphin hakuna zile zili witness, unajua hizo vitu waga intelligent,
intelligent na kwa intelligent sana.
Half kids like dinyana.
Hizo dinyana for fun, unajua
hiyo. Si ndio? Kuna ngine bwana, kuna video fulani waga try kudinya ka dem.
Waga ziko na nini? Alafu pia kitu moja ushai learn nini ni. Unajua Wales has zinakuwa kati na throat ndogo kabisa. Yeah, so this dude Johanna was somewhere else.
Ako koko man.
Yeah, ako anelia. Whale wagati hizo kula small fish. Unacheki vile shark kukula.
Yeah.
Whales has basically kudishi. Yeah. Like unless maybe there's a different species of nini. Mm. But hiki whale kimoja kimoja tunajuaga.
Mm.
Yeah, mostly wagafu unajua whale ili evolve backwards.
Yeah.
Yeah, so unajua ilikuwa ni like an animal on ground kaboeka ikiingia kwa maji ya African ele ki lose vitu like backwards hivyo paka
yeah
what can a whale swallow a human
being kwa nini unaweza jump
swallow human yeah zinakuwa gana throat ndogo at least ile whale moja ile nini sachiki no a blue whale cannot swallow a grown adult. The largest animal on earth, the blue whale, can grow up to 100 feet long and weigh up to 200 tons. However, their throats are only 10 inches wide, which is not big enough to fit a grown adult. Even a child would be too large to swallow. Has dishi gini ni hizo dishi tutu tu fish tudogo zikienda. So historia ira ya
yetu
yeah ilida
kuna story mingi zwa kadem kake mnafaa kuuliza kama swali
John alikuwa tuna kadem fulani akali swalo dik yake for 3 yeah alikuja kusema swalo by a whale kumbe
umse alidedisha bro wake alikuwa anaitwa
alikuwa Esau na Yakobo
Cain and Abel
Cain and Abel
punishment yake ungefanya nini mwa kama amededisha bro wake
huu na mimi ni Mungu si I knew it was going to happen. I could have stopped it. I don't know kwani wange mpanisha je?
Cause mimi naona gani ka ile punishment alipewa si alijua alifukuzwa like on defense yake how was he supposed to know who's going to die because he was the first person to ever die.
Yes,
hakuna mtu
alikuwa anajua anaweza die. Yeah, kuna hizo vitu zote
kuna vitu, ask questions guys. I know some of them are stupid questions.
Yeah, but uliza maswali jo. But sishtuke sana jo. Wacha tuwaachie hapo jo. Sume kwa ni episode 306. Kauko states na umejam na sisi ingia hapo kwa kone. Comments kasirika kabisa. You know nothing.
Yeah, yes, just know I'm from Saratoga. I have 718. Just before the
juka mimi joke na place move feel like nataka tu kuenda tu ni fraie si ati you have a specific place but I just want to be there for a few minutes because like one of the greatest rappers according to me is Slug Atmosphere Minneapolis. Nataka tu kufika Minneapolis tu kidogo niko like iko nene na nijipe shughuli na sana chiki Slug seems what he place yetu ni shootout kuzata through common unajonge jua Chicago is Chicago.
Yeah,
like damn, like nikam kujua Chicago is dangerous badai like
badai
ungefikiria New York, Brooklyn is more dangerous than...
Than Chicago.
Yeah, unapata jo south side jo. Wow.
Kwa kina Biggie, Bed-Star.
Yeah.
Bedford Stuyvesant.
The livest one. Yeah. Okay. And time yetu ya kuishia. Kama kawa, like, subscribe. Hit the notification button. Tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 306. Tukisema Eko Nene.
Eko Nene.